Yeah. Yeah, babe. All I want is young love where there is two hearts with only one thing in mind. Leswi ndzi swi lavaka i rirhandzu ra vantshwa laha ku nga na timbilu timbirhi va ri ni nchumu wun'we ntsena emianakanyweni ya vona. All I want is young love where there is two hearts with only one thing in mind. Leswi ndzi swi lavaka i rirhandzu ra vantshwa laha ku nga na timbilu timbirhi va ri ni nchumu wun'we ntsena emianakanyweni ya vona.
Loko ndzi ku vona siku ro sungula ndzi vone ku hetiseka na ku saseka. Loko ndzi ku tiva ndzi vone ku vaviseka. Loko ndzi sungula ku ku rhandza ndzi vone matimba rirhandzu ra vuntshwa. Ndzi ta endla leswaku mbilu ya wena yi tala hi ntsako. U ndzi endla ndzi titwa hi ndlela yo hlawuleka. Vana wa mina kusukela evuhlangini ku ya fikela esirheni. Swa tika ku humesela ndlela leyi u endlaka ni titwa ndzi rhandziwa.
All I want is young love where there is two hearts with only one thing in mind. Leswi ndzi swi lavaka i rirhandzu ra vantshwa laha ku nga na timbilu timbirhi va ri ni nchumu wun'we ntsena emianakanyweni ya vona. All I want is young love where there is two hearts with only one thing in mind. Leswi ndzi swi lavaka i rirhandzu ra vantshwa laha ku nga na timbilu timbirhi va ri ni nchumu wun'we ntsena emianakanyweni ya vona.
Kun'wana na kun'wana laha u nga kona swi antswa ku tlula laha u nga ri ku kona. A wu nge titwi i ri na xivundza laha ndzi nga kona. Ndzi rhandza xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka. Ndhawu leyi ndzi yi rhandzaka hi le kusuhi na wena. Minkarhi hinkwayo u ndzi endla ndzi tsaka. Sweswo hi swona ndzi swi lavaka. Ku na munhu un'wani loyi a ndzi endlaka ndzi titwa ndzi ri aka vuxaka bya nkoka bya vuntshwa ku fana na wena.
All I want is young love where there is two hearts with only one thing in mind. Leswi ndzi swi lavaka i rirhandzu ra vantshwa laha ku nga na timbilu timbirhi va ri ni nchumu wun'we ntsena emianakanyweni ya vona. All I want is young love where there is two hearts with only one thing in mind. Leswi ndzi swi lavaka i rirhandzu ra vantshwa laha ku nga na timbilu timbirhi va ri ni nchumu wun'we ntsena emianakanyweni ya vona.
Rirhandzu ra mina eka wena a ri na swipimelo ku nga ri xivangelo.
Yeah.
Ndzi ku rhandza handle ko chava baby. Ndzi ku lava handle ko kombela nchumu.
Yeah.
Rirhandzu ra mina eka wena a ri na makumu.
Yeah.
Wena u huma eka rimbambu ra mina baby.
Yeah.
Ndza tshemba leswaku mahlo ma ta voningeriwa loko ma kanganyisiwa. Baby vana wa mina kusukela evuhlangini ku ya fikela esirheni.
All I want is young love where there is two hearts with only one thing in mind. Leswi ndzi swi lavaka i rirhandzu ra vantshwa laha ku nga na timbilu timbirhi va ri ni nchumu wun'we ntsena emianakanyweni ya vona. All I want is young love where there is two hearts with only one thing in mind. Leswi ndzi swi lavaka i rirhandzu ra vantshwa laha ku nga na timbilu timbirhi va ri ni nchumu wun'we ntsena emianakanyweni ya vona.